Maski Ibona Beats.
Beats.
Check it,
check it, check it.
Do not fresh.
Check it, check it, check it.
Check it,
check it, check it, check it.
Do not cash.
Check it, check it, check it.
Mitungi ni mingi. Nipo na nang gang kwa gang na siyo kidims. Nakata baba selling the in a tuna shilling. Mwendo wa dola lipa kwa namba bebe ni nyingi. Na bebe ni nyingi. Nakula shisha, moshi ni mwingi, na tunabisha. Lewa tulari, kama unabisha, bisha na mimi.
Mwendo wa gambe, bado agiza, kwani shingapi nataka ni chanje.
Watoto wakali, maelekezo yao yote ni pange. Vita yoyote, vuta pembeni, kavipi mpange. Check it,
check it, check it.
Tuna fresh.
Check it, check it, check it.
Nango tunavesha hatu lali. Njota leo ata kama hauna selali.
You know we make it any trouble. Just we happy what I mean. We party cause we hustle every day. Kusaka shambi. Anywhere we hide. Mix me live ya nyagi. We running kama rally. So close to somebody.
Yeah, listen to blue. Look at na bebe ambayo badayo na weza tanua migu. Tanua migu.
Check it.
Check it, do not fresh.
Check it, check it, check it,
check it,
check it, check it, check it.